Isi arame mochie ariko na ijese mumare mbera Bame barame mochie ariko na bobari mumazavira Nimwege gukora neza gukora nabi mubireke Nabangari chiri mwisi byose biri kukaruana Nimwege kuvuga neza kuvuga nabi mubireke Nabangari chiri mwisi byose biri kukaruana Yesu niwe Churu nina umutima Yesu niwe Churu nina umutima Narafumbu yurarasa Ariko nitwa gabanye Narafumbu yurarasa Ariko nitwa gabanye Urigisambo waranyimye kandi ubifite Urigisambo waranyimye kandi bihari Sambo waranyi mikandi shoje Imitima yari nyama none yabaye amabuye Kubera ibigeragezo Amaso yareraga none yaratukuye Kubera agahinda Wasiwe Urumubyeyi gitu Uwakurose ni akarabye
Churu